Joshua 3 verse 1. UJoshua wavuka ekuseni kakhulu basuka eShitimi bafika eJordane, yena nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli balala khona ebusuku bengakaweli. Verse 2. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu izinduna zadabula phakathi kwekamu. Verse 3. Zaya la abantu zathi, nxa nibona umphongo lwesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu nabaphristi bamaLevi bewuthwala, niya kusuka endaweni yenu niwulandele. Verse 4. Nokho kuyakuba khona ibanga phakathi kwenu nawo, ingangezingalo eziyizinkulungwane ezimbili ngokulinganisa, ningasondeli kuwo ukuba anazi indlela eniya kuhamba ngayo ngokuba anidlulanga ngale ndlela phambili. Verse 5. UJoshua wathi kubantu, zingcweliseni, ngokuba kusasa uJehova uyakwenza izimangaliso phakathi kwenu. Verse 6. UJoshua wakhuluma kubapristi wathi, phamisani umphongolo wesivumelwano niwele phambi kwabantu. Baphakamisa-ke umphongolo wesivumelwano bahamba phambi kwabantu. Verse 7. UJehova wathi kuJoshua, namuhla ngizakuqala ukukukhulisa emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli ukuba bazi ukuthi njengalokho nganginoMose, kanjalo ngiyakuba nawe. Verse 8. Woba yalabaphristi abathwala umphongolo wesivumelwano uthi, nxa senifikile onqenqembeni lwamanzi aseJordane, niyakuma ngaseJordane. Verse 9. UJoshua wathi kubantwana bakwa-Israyeli, sondelani lapha nizwe amazwi kaJehova uNkulunkulu wenu. Verse 10. Wathi uJoshua, niyakwazi ngalokhu ukuthi uNkulunkulu ophilayo uphakathi kwenu ukuthi uyakubagxosha nokubagxosha phambi kwenu amaKhanani, namaHeti, namaHivi, namaPherisi, namaGirigashi, namaAmori, namaJebusi. Verse 11. Bekani umphongo lwesivumelwano senkosi yomhlaba wonke uwela eJordane phambi kwenu. Verse 12. Ngalokho sithatheleni manje amadoda ayishumi nambili ezizweni zakwa-Israyeli, indoda ibenye ngesizwe. Verse 13. Kuyakuthi lapho amathe ezinyawo zabaphristi abathwala umphongolo kaJehova, inkosi yomhlaba wonke eyakuma emanzini aseJordane, amanzi aseJordane anqamuke, amanzi avela ngenhla, eme nqwabanye. Verse 14. Kwathi lapho abantu besuka ematendeni abo ukuba bawele eJordane, abaphristi abathwala umphongolo wesivumelwano bephambi kwabantu. Verse 15. Nalapho abathwala umphongolo sebefile eJordane, izinyawo zabaphristi abathwala umphongolo zicwilile oqeqemeni lwamanzi aseJordane eligcwele phezu kwazo zonke izingu zalo izinsuku zonke zokuvuna. Verse 16. Ayesema amanzi avela ngenxa, afukuka abanqwabanye kude kakhulu ngase-Adamu, umuzi seceleni kweSaretani, lawo ewuka eya ngaselwandle lwase-Araba, ulwandle likaSawudi, anqamuka impela, abantu base bewela maqondana neJerikho. Verse 17. Abaphristi abathola umphongo lwesivumelwano sikaJehova bema baqina emhlabathini omileyo ngaphakathi neJordane. Abantu bonke bawela emhlabathini omileyo, saze sawela iJordane isizwe sonke saphelela.